Amérique ni Faraje tomba te benkan sena ka sababu ke Amerika deme min dira démocrate de manatiki fe ka wati chogoya polo dalen kono min be l'Amérique dlan li fon fin fisaya ni misara tugun alamsa don Francis jamanatiki Emmanuel Macron ka ni ngali jabarani ABCF genyo min kera ni Amérique o barika ka bon Kateme fin beka. Nga, faraje jamana ton, manganka ke dlani fin chaman bala noe nazarakan la, ajustement variable. Ye watiye, mina Joe Biden be djien fanga pfolo, fanga bef li nyon dana ni chinois jamanae. Fransi jamana tiki tunye o dantike li keka ban la selila arabadon. Mouchi kan bao, noe kanon fe, ani faso kan donkli ou da a selen, Nyonye so tasuma krefe, la jye minkera fanga kube dala, noe oval officier. Kuna founi dila uka jeka fo, ani surafana bala. Emmanuel Macron bina seka nyene jye besro kumbenina, mimbe talike aka dunantamana. Ale de mwo foloye Amerik jamanatiki ye, o bismilali sugu boloda kabini aka fanga damnena, janvye kalola, san bafla o ni mwa nikli. Ni demokrati min sibe san bi ulon fla nikola, No barka ka bon ni Donald Trump ka jamana kuntigiya jigine nkofe wala sa ka jenyoa sabati ni Amerika lada jenyoron we uka lada jenyoron fana sembe ola jenyoron koroba fochogo min blala Washington ka Francis Trudeau Emmanuel Macron ye ikanto jatela arabadon ko farati ye ko ni wati geleaw nyina bora Amerika be folo ka Amerika lafasa abeke chokola ka soroka nyongondan foloya ni chinois jamanae ani akona chokola ko faraje jamana tomba ni francika ke la dani fin suguyawye inafo nazarakan la ajustement variable